This is an MUT Radio podcast.
Jobo, good morning and welcome to our show today.
Yebo, sanibonani nganibingelele igameni la Jesu.
Siyaphila unjani? Siyakwamukela. Thank you so much for joining us.
Well, sibonge kakhulu futhi ukuthi sibe nawe namhlanje la ekseni kwi-mid morning rush with myself King Africa again. Nasakho isiphalaphala sentokazi. Ngiyazi siyamajina mangithi isiphalaphala sentokazi ukuthi ngabe ngikhuluma ngomuntu onjani.
Hayi, ukuthi sokhuluma ngalabantu labe sizobashada.
Nakanjani mfowethu? Nakanjani mfowethu? Sibonge kakhulu mfowethu kuba nawe la ohlelweni ohlelweni i-mid morning rush show kwi-MUT Radio explaining your voice. Mhlasimbe kukhona abantu baningi yazi uJumbo bayamazi left and right. Kodwa noma bengazi ukuthi uJumbo kahle uJumbo usuka kuphi ungene kanjani emculweni. Mhlasimbe ungasinazi ungasitshela nje ukuthi kahle uJumbo ungubani?
Oh, ngilibonga kakhulu ithuba. UJumbo usibonga ukwanda wakwanyangiwe endaweni yasemzimkhulu. Sengisiyo ngamukela Jesu ngelanga. I think it was 2010 ngesikhathi ngamukela inkosi nomsindisi. Mfana nje useyingane eminyaka nje embalwa kakhulu engenikwazi ukuyidalula njengamanje. Yeah.
Right, but uJumbo ukhulele kuphi nendawo esikoleni obedume ngani esikoleni ngoba abantu bayaziwa uthola ukuthi esikoleni naye ubengeve hlupe noma mhlasimbe obelo umuntu ongaphakamisa obuza ukuthi iyokhala nini leyo nsimbi esayizela.
I know. UJumbo ukhulele endaweni yasemzimkhulu. Endaweni yasemzimkhulu esigodini sakwa James. Wafunda khona, wasefunda eTown eDRC. Waqala khona ukufuna waqala khona ukucula ecula esikolweni vele nje wayevese ecula esikolweni ku assembly aphinde acula uJumbo nama group aphinde uJumbo abonakala ecula ma competitions.
Mhlambe nje what inspired you Jumbo ukuthi as much as wawucula esikoleni what inspired you ukuthi I wanna do this I wanna take this risk ngifuna ukwengena kwi music industry ngifuna ukushumayela through u music.
Ngangilalela kakhulu Sifiso Ncwane, Sifiso Ncwane lasigizi wakhe. Nalifisa nasekuhlaleni kwakhona abafana babecula babengangami. Ngaphezulu kwakho lokho ukuthi ke mangisonta. Nasesontweni sasikhuthazwa kakhulu ukuthi senze umculo.
Interesting. Siyawazi ke iy'ngoma zakho ziningi kakhulu. Mhlawumbe what is the meaning behind iy'ngoma zakho? For instance nje le ethi wena Nkosi uyazi esiyazi ukuthi njengamanje iyona likhotho kwamanje.
Oh yeah yeah yeah. Kusizi
ngabe njengamanje sibhekene into eziningi eSouth Africa. Meaning imkhuhlane. Baningi abantu abashiya amafamilies wabo abanye izintandane abanye bashiya abazali babo baye emajele akekho umuntu onempendulo ukuthi lokho kwenzeka kanjani. That's why ngaqamba ingoma ethi wena Nkosi uyazi konke esibhekana nakho uwe wedo azi ukuthi kungani sihlangabezime kanje.
Mhlambe ke nje Jumbo yini umlaleli angayilindela kuwena in the next 5 years to come mhlambe yini oyiplana ukuyenza?
Mpende ngiduma CD maybe after 2 years from now because sisase kwisigaba lapho khona izwe linomkhuhlane so angikwazi ukuthi ihlanganise abantu kodwa uma ngabe izwe selibuyela konomali ngifisa ukwenza i-live DVD lapho khona ngizobe ngirekhoda khoma ngikhumbuza abantu ngengoma eyifana nabo singenise siyaya engipha amandla okunqoba wena Nkosi uyazi nezinye ezobe zizintla ngaleso sikhathi lezo. I think yoba mnandi kakhulu ikhona lokho kuwumkhuleko wami nokuyisifiso sami sokuthi kugcine kwenzakalile ukuze abathokozeli bomculo kaJumbo baqhubeke bathokoze njalo.
Siyazi sonke ukuthi kwi-music industry there are challenges everywhere nje kunama-challenges. Mhlambe how do you overcome those challenges afikayo endleleni?
Ayikho into edlula umsikumkhuleko sisi wami yonke into ohlangane nayo ukuthi uyikhulekele ukuze idlule. Sometimes kuba nzima ungabi nayo impendulo. That is why ngaqala ingoma ethi wena Nkosi uyazi ngingangabi nawo amazwi okuyikhuluma into ngibhekene nayo, kodwa uNkulunkulu ngoba ukwazi ukuhlola inhliziyo uyazi ukuthi ngisuke ngibhekene nayo ngaso sikhathi. That is why into eyiningi ngiyinikela kuyena.
Right, sibonga kakhulu mfowethu. Sizwe ngabe emculweni awenzayo uDumbo, ngabe mhlasimbe kukhona isikhalo esikhona ake ngisebenzisane namanye ama artists ngoba mhlasimbe ikhona umusic ozayo la ohlele khona ukuthi mhlasimbe uzosebenzisana nelinye lama artists mhlasimbe as ama feature lawa ukuthi une artists azobe feature ishile komunye womsebenzi azobonawo.
Bakhona ama artists engiwathandayo.
Yeah.
But for now I'm interested kuma artist enzo umculo no Thenzi Gospel.
Oh yeah.
Ukwenza ukuhlangana nawo. Sikhiphe something eya gospel. Ukuze abantu baphile through amazwi ahlukahlukene la abawajwayele kwamanye abajenga. Ngicabanga ukusebenza no Nathi Makai no Zahara kwe album ezayo. Yes.
Oh wow, yeah, that is so interesting. We talk abantu abenza ama different genres ebese niya collaborate nisebenzisana ukwakha le ngoma le noma le genre le okuyiyona oyenzayo i gospel ukuze kuzwakale. Angathi mangizwa ngikhosa kahle ukuze kuzwakale ama different genres noma ama voices ahlukahlukene aziwa emsebenzini ohlukahlukene ezwakala esekuyi projects A1.
Yebo, inhloso yami leyo ukuthi sidumise uNkulunkulu ngendlela abantu abangayijwayele. Sisebenzisa ama-voices abawazela kwezinye indawo, ama indawo zobumnandi. Beze nawo bake bezenza i-voice kaMampintsha ishumayela, beze i-voice kaZahara ishumayela ikhuluma ngombuso wezulu. Noma ngabe yena uMampintsha kodwa egcineni sikwazi ukuthi simphathise i-message enkulu ngevoice yakhe, ngoba kunabantu abaningi abalandela ivoice yakhe.
Oh yeah, oh yeah.
Ukuthi message yakhe ingakwazi ukuthi iguqule iy'mpilo zabantu njengoba ikwazi ukuzijayivisa eziningi.
Yeah. Mhlambe nje Jumbo, umbuzo wami angazi njani. Kodwa nje ngicela ukubuza ukuthi usaqala ukuperforma akukho yini lapho owake wathuka khona ukuthi hey Nkosi yami ngizokwenza kanjani stage?
Mangaxoxela nje. Every day mangizoperforma ngihlezi ngethukile, angikaze ngasijwayele stage.
Yeah.
Noma inini namhlanje mangathi ngaculele ayilocula ngizokwethuka before ngine stage. Stage I think akumele usijwayele ukuze uhlale unikeza abantu best.
Oh yeah.
Yes.
Yazi wayibeka kahle kakhulu ukuthi uma usujwayele kakhulu estage uzogcina ungasanaki.
Uzogcina ungasanaki kanti abantu nababezela kuwena bakuthandela ukuthi wena ubanikeza best. But masonga sabanikeza best ila uzobalimaza khona noma abaningi abantu abakulandelayo.
Right mfowethu, sibonge kakhulu. Ake mfowethu ukuza nje kafushane mfowethu, umuntu obukela kuDumbo noma officer ukuthi mina ngiyafisa ukufikelela kulesigaba uDumbo akusona namhlanje, imapha amazwi ongamnikeza wona noma ongamkhuthaza ngawo ukuthi ngelinye ilanga uyofinyelela esigabeni, ngelinye ilanga izwi lakhe liyokwazi liyozwakala eSouth Africa yonke njengoba uDumbo esehambile lendlela.
Uma isithu kufana nami nowesifisa kwenza ngayo yonke indlela engenza ngayo, anginawo amazwi engingamkhuthaza ngawo, kodwa nginecebo elithi ngicela abafollowe mina ku-social media lapho yonke into engiyipostayo iyimina, ayikho into engiye ngiyifake. Kuyoba ndlela lula uma ibuka zonke iy'nto engizenzayo azenze naye. I think lokho kungamlekelela kakhulu.
Right, sibonge kakhulu mfowethu. Ngicela ukuthi mhlasimbe sesizoyigoqa nje nasingana, sesizoligoqa nje i-interview le. Uzinyile fahla nje kancane asizwe ukuthi leli phimbo leli esilizwa lapha ngothi wena Nkosi uyazi.
Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi.
Wow, sibonge kakhulu, that is so powerful.
That is so nice.
Uphiwe leli phimbo.
Uphiwe. Siyabonga kakhulu Jumbo kusijoyina namhlanje ohlelweni lwethu. Ngiyathemba ukuthi baningi abantu abavuselelekile noma mhlawumbe baningi abantu abaphevele indlela abafisa ukungena kulomkhakha. Sikufisela okuhle kodwa.
Ngiyabonga nami, senginikhumbule kakhulu emuthi.
Hayi impela mele ubuye, impela ama opening prayers siyawadinga nje COVID meditate.
Siyabonga kakhulu Jumbo, but sicela ukukhipha ngayo ingoma le, ingoma yakho le ethi wena Nkosi uyazi sophuma nje emsakazweni.
Ngiyajabula vele.
Siyabonga kakhulu benesokolo lwethu.
This is an MUT Radio podcast.